boy Davide.
Napendwa kila ninapoamka yo mibusu mbwembwe. Kila sehemu anayunishika naregea ndembe. Nampa zawadia, kanichaparadia. Yeye ni waridia, wa moto si wa baridia.
Wananuna nikipendwa mimi na nikilishwa minofu. Wananuna nikipendwa mimi na nikilishwa minofu. Na kuona tu, na kuona tu, unanifuatilia. Na kuona tu, unanishobokea. Na kuona tu, unanifuatilia. Na kuona tu, unanishobokea. Usiniguse, usinitache.
Mpenzi wangu yupo baba.
Usiniguse, usinitache.
Mpenzi wangu yupo baba.
Muki, unarudisha utotoni sasa.
Halo.
She.
Walete, 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 walete mshikilie. Walete, 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 walete mshikilie.
Kwani vipi mmechoka? Nauliza mmechoka?
I chose seriously. 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 I chose seriously.